Domra. Ha, mimi nimekuwa aire. Vitu ninachapa kila siku daily. Hey, kiroro si unajua nina die. Walai, be like, can't die, can't die. Vowel ndio order. Ita wait, tachukua izo order. Blanda, hii nyundo iza mewapi. Unapenda John, nikupe John, unapenda John, nikupe John.
Madem wote wanapenda John, basi wote si wapewe John. Madem wote wanapenda John, basi wote si wapewe John.
Shadow mado, ovacado mado, wait a let the beast to the final. Shadow mado, ovacado mado. Wait a let up here to the finals. Keroro, 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 tunapenda katulia. Keroro, 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 tunapenda katulia.
Tunajua munapenda kamnyweso. Si tunajua munapenda hima teso. Tunajiachilia leo siyo kesho. Tunajiachilia leo siyo kesho. Na waset tumetoka Gedurai. Tuna bamba mbaka huko Ruai. Tunashika matarongai. Hey, kwa matarongai. Nikicheki display penye imeja. Nikicheki girl dem penye wameva. Tuna wachikichi chikichi wanaja.
Niki penye wameva. Hey, wameva.
Unapenda John, nikupe John, unapenda John, nikupe John.
Madem wote wanapenda John, basi wote si wapewe John. Madem wote wanapenda John, basi wote si wapewe John.
Shadow mado, ovacado mado, wait a let the beast to the finals. Shadow mado, ovacado mado, wait a let the beast to the finals. Keroro, 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 tunapenda katulia. Keroro, 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 tunapenda katulia.
Wacha mangoko watingize indo theme song. Wacha makwela watingize iso this song. Wacha mangeuz watingize konza kwezo thong. Indo theme song, manze indo theme song. Rufu na bangi na jaba ni digital no si. Ni tezadi si bangi mi criminal juleo. Tutapatia tufungi ataritho. Tukitoka kwa klabu ni smoke na chipo.
Kwa rap mini mkali juwani tashifu. Ratufe ni fana uyo kameza pitu. Nesunda ni fana na nefinyaga titu. Rungwa kwa ina